Chaga tuni dreamin', timize dreamin', na jonziki ushindani rap, never give up. Kiona yasho lina ntoka, nigga shika shoka, hindo time ya ma. Nigga naiza kuza sula TV, ndo na shana hivi, pande zote TZ. Mademu wana nipa, hi hi honey. Maboy wana naiza kipa flow, acha ubi show, slate zaki R&B. Picha manigi zi classic, you wanna bass. Tishivo na naiza ni moto, akotea mbali, man. Shike pesa jitumu ziache ngebe keki zembe zembe mwanaume kamata jembe mina grima kwa mdomo na mambo yanakuwa ni su game we kinkimbia ni junior sendi pupa mini hip hop R&B hichi shit is the namna hiki mbiza soko fake utahiti mwisho utakao game we lalipi limladi tusi shwebi za mdao unasema bila kuimba kiduku sito mana harakati ndozi meni kumashiko bitikalo na wakosha mamene zi flow time zinaleta mpaka celebration kabu za maisha zimenyamsha sila leo napata vyeo pike bell ngome zao mema kwanja kibao na nao niko juu kwa juu tu napiga vimeo ngusha bwana ngusha kila party wanna pry mitaa inahitaji kujiswaga za manija pisha na ndeshi kama bisha don't shusha tunashusha niggas yeah mambo bado najua ndio maana nakimbiza mbizo mshiko I do for my home I will nigga nigga money on my bank hata so every day to have house in a car Come on, baby. So every day to have house and a car. Come on, baby.